before. Best
Signorita, ije nyumbani uko na mister. Amani kuja kwa fiesta. Wallahi tunaweza tesa. Oh Lord, umeumbika mama. Figa yako inaniita. Inaniita kwa majina mama. Akina shindo kukulenga. Oh Lord, yeah. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy. Amedunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ayay, katoto brown skin, kidogo dark skin. Tanapenda skanking, na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Naka kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin, kidogo dark skin. Tanapenda skanking, na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile minapenda. You're cooking girl and you're the only one who knows the recipe. You got your money and your legacy. And now we're sharing our destiny, oh Lord. I knew it, girl. Kuna kila kitu, but you're missing. Wezi peana vitu easy. I thank you, baby, for blessing me, oh Lord. Yeah, money, 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 money. Aye, ilishe jifane, teji kampane. Aye, mina ma, body, 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 body. Aye, tunapepe ya inani sansani. Oh, amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda boy. Amedunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile anapenda Ayay, katoto brown skin, kidogo dark skin. Anapenda skanking, na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Naka kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin, kidogo dark skin. Anapenda skanking, na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile minapenda.